ntsha a ru ko ya sukme kar sombo diklika to no rehab tina kar namse chipa ya grocery ndi pushanga bar mbilu iko vava ndi tsuda ndi ko war ndi tifona swinga chete bebe ono mbanga phone ndi rebab ni guy uri ha ko diva zone ndare namba tsuda ne fundi chendi alone and then ni farelo shamba panda microphone akuna swine ndanga ita koni budza two story ndobesa body clean mulwa mafevi na chori swanga nene sino zwo fela songo chambudzo riso ndando divudza kha ini ndi sa ṱoḓa na u jola fele hune ndabva ndiono na mafenda na malungu nda tshihumbulo tshita nda pfa ndi tshi mfela ṱungu ndani miti sa bombre panyana tomo twanga dzungu ni kho vona pa majai vhaṅwe vho vhanga malungu
photos of the girls and how you feel. If you saw me going party, tell me how you feel. And your phone, I don't pick up, tell me how you feel. Tell me if somebody kisses me, know how you feel. If you ever saw me cheating, tell me how you feel. If you think you wanna kick you, tell me how you feel. If I'm giving you a clue, this is how I feel.
You blew me.